Najua wajui, ah, ila watajua wajui. I belong to you my love, and you belong to me my love. Hawajui kama nimejipata, na vile kwako sijiwezi. Nimekamatika, wanatushanga vile nyota zinanga. Ninawe hawaishi viranga, vile tunapendana. Ninawe hamjasema bado,
bado mjasema,
hamjasema
na mtasema,
na mtasema
yani mpaka mseme.
Tunavyompenda mwezenu sioni sisiki,
bado mjasema,
hamjasema
na mtasema,
na mtasema
yani mpaka mseme,
yani mpaka mseme.
Thank you.